Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno.
Yo. Third episode.
What do you do? Wagwan.
What's the third episode?
Yeah.
Wiki tulimaliza salama.
Uh-huh.
Vika road incident. Lisa. Sasa. Sasa tuko kwa new, see new beginnings, new tonight. Continuing.
Just the third. Ni the third episode.
The third episode. Sasa leo.
Samaje bra.
Bana economy ni ngumu. Economy.
But that is still laughing matter.
It's not a laughing matter, lakini.
Kumekuwa kugwan.
Naenda pale na sultano yako unatoka na one product.
Yeah, for sure.
Sabuni, tissue. It's ever too kumekuwa kugumu.
Things are actually, by the way, nikunoma. Economy imekuwa
proper.
Imekuwa diambu. Bra. Unaingia na thao. Super.
That's what I'm going to do, bro. Mimi nimeingia na thao moja, bro. Leo. Actually, today as we are recording the pod, mzee. Thao moja, sabuni, mkate, na I even have the receipt. Ebu wacha niangalie. Sabuni, mkate na Colgate.
Ay, ay, ay.
997, mzee. Kwa thao, unarudishio 3 bob. Wow. Imekuwa ngumu. Lakini at the end of the day, tutangangana tu. Sasa.
Hiyo ndio life, man.
Hiyo ndio life. Hapo ndio tuko.
Wiki ndio inaisha, man. Wiki yako imekuwa aje, in short.
Wiki ilikuwa poa. Siwezi complain. Najua mi ni 8 to 5 pale, 8 to 5. Tena Saturday mnapewa off. Sasa Saturday unalala, unakunywa, Sunday hangover. Lakini, it's all good. With time kila kitu ita fall into place.
True.
Yeah, we can't complain.
Easy.
Na wewe pande yako imekuwa.
Mi pande yangu imekuwa fiti, bra. Here and there, so unajua mimi ni freelancer.
Yeah, freelancer.
Manze, so nilikuwa tu nimekuwa nikishikana tao, yeah. You know.
Biz moja. Bro, umekuwa na ufakari, unajua. Bana niko. Niko pale. Ah, zi bro. Niko pale 8 to 5 bana. Saa mbili ndio najaribu kwa kufocus nipange kazi bwana vile siku itaanza. Mzee. Unatumia picha uko back street unapiga konti ko.
Ndio hali ya maisha,
acha tuseme hivyo.
So, talking about back street, man.
Wacha
nikuambie.
So, by back street, na mean pale Lagos Lane. Yeah. Kama unajua Lagos Lane,
wewe. Kama unajua kwa Betty.
By the way, tumeplug Betty. Apparently, unaona kwa Betty, nilika kujua after 2 years. Mm-hmm. Kwa Betty ya kuitu kwa Betty. Mm-hmm. Ukiangalia Google Maps, unajua kuna...
Of course, hezi ya kapu kwa Betty.
Hezi ya kapu kwa Betty. Lakini, Betty is the person who sells.
Yes.
A lady, na masi. Lakini, iyo place inaitangwa hamo. Imekuwa ikitwa... Kwa jina fulani mianza na hate. Sijui ni harmony ama sijui nini.
Lakini si unajua.
Nini? Happy Monk.
Happy Monk. Hata inakuwa na hiyo signboard.
Inakuwa na signboard. Lakini sasa jua ile kulocalize na ile wasi kuzoea nini kwa Betty.
Sasa si unajua Kenya tunakuwa na hiyo tabia. Ni kama hata wewe. Si wewe first born kwenye.
True.
Mama yako haitangi na jina yake. Unasikia kama
mama? Unasikia.
Mama Maiche. Ama Mama Deno.
Mama Deno.
They no longer atu focusing na jina nini?
Ati na jina ya msee ati this is Kenya. This is Kenya.
So on
by the
Friday.
Funny thing. Sorry to cut you short. Unaona places kiplani Google Maps imekuwa ikiname Kenyan streets na unaweza sikia kwa Might Street.
Yeah.
Unaget?
Yeah.
Matopeni Street.
Yeah.
Kama Matopeni along Thika Road, mm-hmm. matopeni ilito matopeni jua.
Yeah.
As in kukirain kuna kuwa na?
Na matope.
Na matope as in. Lakini...
Sifo ndio vile tuko.
Sifo ndio sibeza
take it as we have.
Take it as we have.
So, Friday, nilikuwa na shughuli tao sana nikachelewa. Nilikuwa natoka tao, I think.
Friday ukinipigia mapicha, unapiga konti kwa fala.
Jana
nikifanya job, sindiyo. Easy.
Unacho.
Iza.
But iko tu saa. So, manze nimepitia Lagos Lane, aka Lagos Backstreet.
Backstreet, eh?
Bro. Oh. Drinking spree. Na, okay. This is one thing sielewangi. People are so comfortable wakienda tu hapo. Wamesimama. Kwanza hakuna. It's just a street.
A street.
People are just standing with suits. Yeah. Wame come area. Wame come kutoa lock. Bro, mimi niliona watu. Yaani ilikuwa inakaa nika kuna mseme kama campaign.
True.
Niliangalia hivyo yenyewe nikasema Kenya we are a drinking nation.
Lakini by the way, unaona anyone mwenye ako na club pale CBD. Bana, you should be on high alert. Bana pale Backstreet.
Backstreet.
Backstreet ina wawai mbaya.
You know, Backstreet.
Ina wawai mbaya. Backstreet,
Backstreet is a vibe because, okay, kwanza msumbuliwi na mtu. It's just a street.
Yeah, it's just a street. Yeah. As in, ni wa incense spirit.
Yeah.
Yenye unafaa uchukue, uende. Lakini sasa, juu wame decide kukuwekea kwa tambla. Sasa unakaa hapo. Unapiga ya kwanza, ya pili, ya tatu. Unaona?
Ukiendanga. Alafu sasa stage iko tu hapo hapo.
Yeah.
Ukiingia tu mati ya mta ukisashara.
Jula tema, super metro, azin ziko tu within.
Yani ziko tu hapo.
Ziko tu hapo. Ekoja bado pale nyuma.
Exactly.
So, kusema kuja Thika Road, kusema kuja kuenda Ruaka, wapi. Zote, watu wote wanapatana pale. Sasa wale watu wakuji labda wangong, kise, orokise sana.
Wa railways.
Wa railways huko, railways sana ni mbali kidogo.
Uona kumbuka tukiwa ile day tulikuwa tumeenda tao, I had a delivery ya Kitengele.
Kuenda railway. Wow. Bada, my... my guys... Tuko hapo na ngumba huu. Tumebeba delivery tunapeleka mzee. Tuende tupeane kwa ilikuwa si easy kwa
iko
Rembo sako inaenda Kitengela. Sasa tumetembea kutoka Backstreet tunaelekea railways.
Atuenda mbali.
Kufika katika hata si katikati kuota.
Hapo tu Kimathi House.
Eh, Dero. Ah, bro, ni aje. Bana mimi siwezi tembea tena, wacha tuitishe tu nduthi.
Hey, wala inaangalia distance. Kwanza ukajaribu kupiga kakuora, ukajaribu kupiga quantico. Ati unasema unatembea mpaka railways. By the time wafika railways zishashika.
Kurudi tiambo. Labda uchukue boda.
Hey,
lakini wacha nikushow, unajua nimekaa mkoo na taa huu. Me walking from
uptown.
Let's say kutoka uptown, there is a day nimetupwa na manager wangu niende kitu kamkunji.
What?
Serious.
I broke. Uko nitishie.
Sasa unajua for one tuko within town, as in kutoka uptown mpaka let's say place kama tuseme wapi Koinange Street mpaka OTC uko within town.
Yeah.
Actually unatembea katikati ya mabuilding zenye tu ziko
lakini CBD. Distance.
Lakini sana ni distance. As in hiyo distance ukajekelea kutoka place yenye una live utakuwa umeenda kitu kaa 2 kilometers.
Yeah, exactly.
Hiyo ni 2 kilometers.
Yeah.
Lakini sasa juu sasa watu wanaiweka kama
mitao.
So, uko ndani ya tao, so unafaa utembee kutoka hapa mpaka wapi?
Mimi hizo lap okay, nimezipiga juu napiganga delivery
mpaka
lakini manze si rahisi.
It's a distance.
Yeah, it's a distance. So manze Backstreet, Backstreet ilinishtua man. Sikwa
kuna mafans. Remix.
If they are making money now, how do I know? Alafu, you know, the good thing is that unaweza kama na beste yako, do itoshi. Alafu, wanakupimia half ya quarter, ama half ya half.
My guy, kuna brand ingine ni vodka. Clear, staki kusema, lakini mianza na P. Mwenye anajua. P vodka. Pivodka maiga ilikushtue. Pivodka nilionanga mtu amepeana 40 bob. 40 bob. 40 bob ni 20 shillings coins
mbili.
Coin mara mbili.
Amochoe.
Aliekewa nusu ya tumbler.
Wacha ufala.
Bila maji, bila anything.
Na akapiga hivyo hivyo.
Na akapiga tu hivyo, unajua ni conductors nani nani.
Teketeke
akiondoka. Jupia kwenda tu. Eh, jupia ako job. Rush hour labda.
Unaona? But you know, hiyo ndio hiyo ndio life ya Nairobi.
That's life. Huh?
That's life.
True.
So
lakini Backstreet
Backstreet wanatengeneza pesa. Watu wanaunda dough. Watu wanaunda dough kuliko watu wako na club town. Akia nani? Ile design watu wanakunywa.
Kuna point ilikuwa nimeanza kufikiria if unataka kuanza busy ya wines ama ya kuuza pombe. Let's say wacha tu generalize tu pombe. Juu unajua funny thing. Happy Monk kuna kongamaka na JD.
Kila kitu.
Kuna as in kuna hizi brands.
Kila
zenye watu feel hawezi pata Backstreet.
Kila kitu.
Kila kitu iko pale.
Bro, so kuna mpaka stand za mabaga na masamosa.
True.
Ukisikia njaa
unakula hapo.
Kuna madam apikanga pilao hapo na nini.
True,
na unakula ukiwa umesimama.
Unakula ukiwa umesimama. So me I feel kiplan imekuwa nikifeel. Bana unaweza eka busy yako ya kuuza TAE. Lakini the moment umeeka viti
umefukuza hadi
umeimaliza. usieka kiti bro.
Acha watu wasimame.
Eka wines. Uzia watu hapo na ni hivyo acha kunywa aende.
Wakenya
hataka kuanza ku rent your space. Ah zi. Biza UI. Haita wai kabisa kabisa.
Ni madness. Ni crazy.
Ni crazy.
Oh my god.
Lagos Lane on a Friday.
Ajajaja.
Sales ziko pale. Hawezi compare na sales za club.
Walai.
Club labda itawai on sales na labda vitu kama hizo maji idea zinile ku overprice juu na kunywa kwa club na nini na nini.
Yeah, oh yeah, profit margin.
Eh, juu unaona hiyo profit margin.
Bale.
Lakini sasa pale hawataki profit margin. Wanataka tu 20.
Wale ni watu wa watu.
Na wako na 20 bob. Let's say close to 500 on one Friday ukweli.
Wallahi. Eh, ai hata si mother.
Eh, hiyo ni mother
hata. Juu kani hiyo inakuanga jioni.
True.
So na watu wana sasa wanafungwanga 9. Watu huanza kukata ngware. Mtu akiingia tawi hivi unaona kwanza ameenda hapo amemochoa akiingia kwenye ndani.
Wow, bro kwanza sasa umenikumbusha. There is a day.
Hey.
Me being me, Tidadi. Hey, bro. Bro nakwambia ili kuna siku mzee nimetoka home. Nimechelewa job. It was on a Wednesday. Unajua saa kwa office ya yule steli walileta hizo ufala za sijui ati
HR must be HR.
HR as in open office.
Yeah.
Unajua for the longest time where I work tumekuwa na closed office as in ile zito ni wacha tuzite tu closed office. Mnajua tuko the same floor lakini hii department iko pale.
Ah okay.
Hii department iko pale.
Some sort of privacy.
Eh na partitioning. Sasa
man's went to school man.
Bana.
English in it.
English in it. Sasa, my guy, saa tumezoea kuchelewa. Tumezoea kuchelewa. As in, juu, si atukuzoea kuchelewa. Inaweza, as in, ni alarming watu mpaka watanotu watu hizi ofisi zingine.
Yeah.
Lakini sasa, 8 to 5 being 8 to 5, sasa umeingia 8:10. Uko late na 10 minutes.
True.
Kuna mwingine ameingia 8:20. Yeah. Lakini sasa, it's upon your manager to decide. Him,
is down to analyze
the individual as in sana yeye sasa aseme bana umekuwa kichele
disciplinary reaction
yeye sasa as in it's upon him hakuna ati managers wengine wako influencer ati wanaona mmepatishwa na mjapatishwa na as in mko same nini mko open office.
Yeah.
Sasa bro ile siku yenye tulienda nga open office mzee nikachelewa job na mimi Monday my manager. You know him, he's my former manager.
Yes.
Ile ofisi liko atoka saa ile saa 5. Mzee aliingiaga I think 9. Hiyo ni Monday. Easy. hakuna mtu atabonga si manager
amjui kula alipitia
yeah, tujui hata Kenya
labda kuna mtu alikuwa na
ni sawa
he reports to the higher manager so amna maswali mingi hapo
is not subject to reporting
no to no it's the other way around
Tuesday supervisor that that bado ni alami
of course
unajua ni 8 by 8 tena that office was crucial tunashura kumbuka bro unajua pale report as you should give it
call
this data by this time
it's demanding
Wednesday my guy 8:30 napigia manager ni aje
niko
niko Mudhaiga Mudhaiga wapi ndio nimeanza traffic
ilikuwa
8:30
oh my god.
So from Mudhaiga to town basically inakuanga 30 minutes. Hiyo traffic na lazima iko na traffic. Rush hour lazima iko na traffic. So naongea kufika job saa ngapi? 9. Let's say 9:15.
Eh.
Kumbuka nafaa ku report job 8 bro. Nipigia manager unajua aliniambia aje? Bro. Akaniambia bro fanya hivi hata usishinde ukikuja job.
Wacha ufala.
Wallahi I swear. I fucking swear. Wallahi niliambia go hivyo nikiwa kwa mat. Usindo kuja job. Na sasa as in see ati ni, it was in bad faith nile kutukava as us.
Oh.
Unaona juu sasa tumeenda open office. Una get?
Yeah.
So tuko open office sasa milioni kana. Jana nime late. Flani ame late.
Na so,
this
ya...
is just as in venye tu tumeingia open office wow, the first week mzee
so labda watakuja
kuona sasa wataanza kuona eh kumbe hao walikuwa wachelewa kwenye wanajificha unacheki eh sasa nikaambia nikaambia bro fanya hivi juu tu ya kutukava mimi juu mimi ni manager wako usikue na noma na nini na nini I'll cover you na cover na nini na story ya uko leave nilikupea off day leo
okay
unaona
eh off day ilingia tu hivyo juu umechelewa.
Off day ilingia hivyo mzee. Sasa unajua na feel wasted.
Unajua umepiga lap mpaka huko kuona.
Wacha hata kupiga lap bro, unajua venye nachukia official my guy. Unajua ni ufika tu jumbani kinyasa kufia. Sasa mzee. Nikona hii ni mat. From where we live. Ukilipa mat umelipa mat.
True.
Hata usuke, hata itoke hapa iende 100 meters usuke. Bei ni
ile ile.
Bei ni ile ile. Alikajambia ni aje acha nifikie tao, then
nirudi.
Ikifika tao sasa nimeanza kufikiria, sasa ndafanya nini, ndaambia watu nini, ndafanya nini. Juu sasa that day mzae walikuwa wanapitia, kuna place walikuwa wanaenda. Sasa walikuwa wanaambia wakimaliza shughuli wanaweza pitia hapo job wanisalimie.
Guy
mzee, juu saa kufika hizo vitu zote sasa, bado naogopa azi, saa job itakaje. Unajua tuko open office, leo huko, kesho huko, jana ulikuwa. Jana manager wako amechelewa. So as in watu wanangoja ni kama, we chelewa at that time as in to report to higher management. Juu ni manager sasa wana check, una check. Iyo ni ufala ya ofisi tu. Mzee, unaona hiyo stress ya nye saa nilingia taona hayo. As in hizo... Iyo kufikiria yote mzee. Nilienda tu baksi mzee.
Kaingia kwa
Happy Monk. Happy Monk 910.
In the arm. In the AM.
In the AM. Happy Monk bro. Happy Monk in operate castle. Bana nakwambia tuko mpaka na manini. Tuko mpaka na ma conductor hapo. Tuko na wasee. Apparently wase wameenda ofe wamefika labda 7 wanarudi wanatoa lock
ndio
wakule breakfast office. Tena warudi ofisi
yeah for sure
24 hour economy you gubernatorial cities au watu wanasema sio 24 hour economy iko pale back seat my
actually,
guy
actually watu unapata nanga nao huko ni mtu amepiga suti mtu amepiga suti proper bro ametoka mboka
eh tunaweza kwa tunaongelea back seat kai bana ni kama tunakuja na matuka zizi
by the way si
back seat ni proper
yeah for sure
true.
But all the same, to serve for the time.
Serve, eh. In this idea, kuna siku utapata, mnafaa mtoke. mnafaa mtoke, beito club UST.
Walai.
Lakini sasa, bara nikona pesa ya bia ine.
Sasa unapitia backstreet unamochoa.
Unamochoa, unamochoa ndio ukifika huko ila.
Unafika ukiwa on.
Ukiwa on, alafu sasa una chill na waseni ka mmekunywa.
Walai. Wewe zako zime nice.
Backstreet inasaidia.
Backstreet is for the normal the normal mwananchi.
Lakini backstreet iendelee as in watu wapige shughuli. At the end of the day ukipitia huko unaekelea chakula kwa
meza ya mtu.
Kwa meza ya mtu, si ndio? Sasa bro, jana usiku. Nimelala. Today we are recording the podcast at my house.
Yes.
The previous ilikuwa kwako.
Yeah.
Jana nimelala mzee. Nimetulia saa 7
usiku.
Saa 7 usiku.
Eh.
Eh. Umbu wa wewe, unanibebaje kama mwizi? Hey. Bro, nakwambia nilishindwa kulala mzee. Nilishindwa kulala. Umbu wewe unanibebaje kama mwizi?
Watu
wa. Nikushtue. Huyu ni Charlie na Dem. Boyfriend and girlfriend. Wanaongeleshana mzee. Tumeishi na tumekuwa na kwa relationship 2 years. Sijui nini. Unaniambia nimekuibia simu. Umbwa wochi kuja
Allah.
Visanga mzee.
Drama.
Sasa inakuwa Charlie ameendea Dem club juu nini as in Dem ameendea Charlie club juu ya venye ni mlevi unacheki ile tu kumsaidia relationship as in sasa zingine mnaelewana unaona ni hivi then sasa hello I think along the way wakikuja wanafika hapa kwa gate Charlie anaanza kugeuzia Dem ni aje kabla tuingie kwa hiyo nyumba ni pesa simu yangu kwa scandal.
Dem ataka kupatia Charlie phone.
Si ati ataki.
Hana.
Dem ana simu, Charlie ana simu. Charlie anasema
Dem ndio amesanya.
Dem ndio amebeba simu. Akaanza hapo kuongeleshana, I think they were a group. Kuongeleshana kidogo ikakuwa wewe ingia ulale mtatafuta simu kesho asubuhi kaisha
hiyo.
Sasa unajua saa hiyo pia ina raise question. As in, how well do you know your partner? How well do you trust your partner? Unaga?
Well, I think pia there's something else.
Hapana, lakini they know.
Not really, because skiza.
2 years in a relationship.
Skiza, mtu.
You trust na so much.
Wachana hata na hiyo.
2 years ni 365 times.
Sasa unajua sisi, we are speaking from an angle where we don't, atujui kitu li happen. Kuleo boy ametoka kwanza hako intoxicated. So hatuko sure kama alitoka bukla. Alitoka bukla bila simu. Unaget? Aya, udem pia, as much as wamekana 2 years, it means, of course, wezi kana mtu for that long.
For that long, alafu kuwe na insecurity. Kuna zile insecurity labda za cheating, lakini, hii safu, as in...
Kama ni mtu, kama unaishi na mwizi, wezi kana mwizi that long.
True. Unapokuwa umemjua.
Uo mtu, 2 years is a very long time. So, hapa, it's either, boy, simu ili perembo akiwa klabu.
Yeah.
Hata hakuna option nyingine, ni hiyo tu.
But that's the only option.
Ama pia Dem kuna vitu zenye alikuwa anataka kuona, so ikabidi amekanyagia simu.
Yeah.
Mpaka maybe saingware ndio ameamka waka reconcile.
Lakini we are not here to cancel any relationship.
Hapana.
Ndio mambo zetu.
Mimi na wewe una.
So afadhali msolve muongeleshane polepole. Bana niliamsho.
But unajua shida ni intoxication bro. Huyu jamaa ako intoxicated.
Hey.
So ufikiri una get?
Ufikiri,
yeah, that's usually the problem. But wewe unasema mimi zile mara mwa msho ile area code yangu. Hey. Bra. Si unajua mimi niko kwa hayo. Wacha nikwambie zile vita nimeona hapo na hizo vita always zinakuangalia Dev na Charlie.
Dev na Charlie, Dev na Charlie ever.
Mimi nageuka. Eh. Anza kusikia.
Bado hiyo ni kitu ina kula society.
Ish.
As much as watu watapost as in sijui Dem ni better, Charlie ni better, men are dogs, Dem wanapenda. Si hapana. Bado hiyo ni kitu very very critical. Sai kwa hii generation
ile design. Wachana unajua okay. Always wakipita. Always wakipita walikuwa in a group. They were like a group of like 8. Naongelea like there is one day zilipita group mbili zote wakichapana.
Wa?
Walai. Watu walikuwa na chapo ni majamaa.
Hizi hezi kudani.
Ay, wana sema nini. Mina kuambia jamaa likuwa na kulua guoku. Dem anachukua madimanga.
Wow.
Aya, dem amechukua madimanga huko amezirushana mtusi.
If uli wale kusikia walikuwa
sikusikia, si ni record bro.
Au ni kurecord tu.
Bana, lakini tabia mbaya mimi sina kangi za ujinga za kushinda nime record vitu. Lakini vijana unapata kijana wako too wasted. Dem amemrusha tu hivi, amerushwa kijana ameanguka huko. Dema amechukua mamawe, amerusha. Eh, wewe, inakuanga hatari. Mpaka sasa watu wanaanza kushuka chini.
Yeah.
Same to the
first. Na sasa unajua ni kushuka chini midnight mzee. Tunaongelea saa 6 saa 7.
Bana saa gani ile ilikuwa saa 9 bro.
Saa 9 mzee. Sasa una feel ka.
But usuna sauta do. Hakuna kitu yenye unaweza do. Yeah. Unaangalia tu unasema nimezoea. Acha nirudi.
Lakini by the way,
acha nirudi bed.
That is something yenye na kula e generation yetu. And the earlier
you open, yetu ama ni Gen Z.
Ni Gen Z as in the earlier you open. Unajua kitambo vitu kama hizo zingefanyika lakini closed doors.
True. Okay, we, but you sijui, I don't know. I feel like kitambo pia wazae walikuwa na wanachangamkia, you know.
But audience, kwa, you can share your opinion as in mna feel aje kuhusu vitu kama hizo.
There's an alarming rate of violence in relationships.
Kwanza young.
And it's not the men, the ladies this time getting beaten. Mimi sasa nimeona wanaume ndio na.
So bana, Mr. X unapatana na Mrs. Y.
Bana.
Mnaanza YouTube channel at 21.
Living our best life. Bra.
Impregnation.
Hey, acha nikwambie, hii life haitaki haraka, haitaki mbio. Just
mbio,
you know, take things very slow.
Easy.
You know, pia usisahau God wala. Usisahau, just
keep God first.
Yeah, keep God first, you know.
Everything you do.
Yeah, and just try easy to like usijipe stress mingi na. Hii life haina formula.
Hey bro, I feel tumekuwa so deep.
Okay.
Labda
tumeget
emotional. Yeah,
tumeget emotional.
Tumepeana advice bro. Lakini ni life.
Acha tutu.
But kufungua roho. Another pod, we keep it real.
Yeah, for sure.
Every day. Sawa. Every podcast.
If you every before episode, before tumaliza, if you feel like there's something pressuring you, you nini. Just find someone that you can talk to.
You can talk to. Ukianza hata kututumia hapa azin. We can try to solve azin. Si hatuko hapa ku cancel. Hatuko kwa hiyo relationship yako.
Yeah.
Lakini a problem shared is a problem half solved.
Even if it's not fully solved. Kizungu,
bana, Ludwigcraft.
Sasa, juu ya hiyo story, kuna mtu nataka kubiga up, juu mtu aliniokolea. Of course, wewe ni best yangu karibu na mimi, lakini niko na big man mahali.
Usimtaje.
Niko na big man mahali anajua, anajijua. Aliniokolea mbaya. Acha nimtaje.
Kwani sawa,
it's just a normal name. Yeah. Walter mali huko. Big up man.
Walter.
Yeah. You're a great man.
Walter. Bwana Walter. Walter ako abroad. Bwana Walter.
You're a big man.
Tell him to send donations. In Africa we are suffering.
Talking about suffering man, baridi.
Lakini kumekuwa na baridi mzee.
Kuna njeve in Nairobi.
Kuna njeve.
Kuna njeve diambo.
Unatoka, unaweza toka ofisi. Sisemi mimi ufanya hivyo hapa, kuna mtu huyu najua anafanyanga hivyo. Toka ofisi, piga kuandiko yako, rudi. Hata zita bamba.
Generate your own heat.
Generate your own heat.
For your own safety.
Sasa bro. Bara tupige deep.
True.
Sasa. Niko kwa youth group flani. Apparently, ni youth group ya chat. Sasa.
Nasikiza.
Ili youth group ya chat. So, people, ama members, try to support each other as in spiritually, you know, get if you are down emotionally, you know, check it
financially, bro.
Spiritual and
emotional affairs.
Labda emotional affairs. Sasa tunasema hivyo. I haven't been active. Sasa, I've been in that group for, let's say, 4 weeks. Well, not 4 weeks, actually. 8 weeks hivi 2 months let's okay. say let's call it 2 months. Sasa 2 months mzee sijaibonga kwa hiyo group, naona anga tu message mm. Then this week nikaamua tu acha nifungue hiyo group nione mm-hmm. nini iongelewa, as in nifungue as in I open the chat WhatsApp group uh-huh. So nifungue chat nipitie tu
kwa sure si udaku uliko mekosa.
Azin kuangalia tu kutaka tu okay, kujua juu pia hii ni group yenye inaona ina iko almost 1000 chats
or 1000 notifications
la sijaifungua anything azin saa talk chats between people okay. members of your group
okay.
Sasa hii group mzee jamaa tu akamupe na akasema if uko na issue yao kuwatch porn juu pia it's hiyo ni kitu inakula hii generation yetu, porn, masturbation.
That's a pandemic.
Porn, masturbation, nini.
Yeah.
If uko na hiyo noma, come clean.
Come clean.
As in come clean, see not necessarily kwa group. Tafuta individual, anaweza kuokolea. Remember this is a church group. Unaget? Sasa yuasee, sasa kawaida tu inakuanga yenyewe ni sawa, we support this then
ai
one member
akukosangi tu ule mtu
bana one member mse hata sijui but they in that group niko na contacts za three people,
so it's three people that you know well
that I know actually hata not knowing them well as in just knowing them
okay.
Design ako na contact yangu, niko na contact yake, unaona tuko na 77
okay,
so 74 people
yeah.
I don't know them unacheki
okay. Uh-huh.
Sasa out of the 74 people kuna wale walisema people should wake up, watu wafanye hivi
uh-huh.
Mzee jawa moja jawa moja akasema jamaa mmoja akasema bwana
nishaanza kucheka na
hata si hapa sicheki bro. Jamaa mmoja akasema bwana mimi unajua sasa perception yule mse mwenye aliweka hiyo text mwenye ali text ilikuwa come to overcome through prayer,
true,
unacheki
spiritual warfare
spiritual warfare. Sasa mzee akasema mimi I overcame Pornhub not one hub. I'm sorry. We are not plugging any site hapa. Nili overcome watching porn. Wacha tutaji watching. Usiame blog BBC.
Sasa
sasa nili overcome porn. But not through prayer.
Allah, through what? Through this.
I didn't overcome porn through prayer or stroke masturbation through prayer. Mzee alisema
it was through a decision alimeka kaamua ama
not a decision. Alisema I watched porn till I got bored. Jamaa alisema there is nothing new to watch mzee.
Yeah. What?
Imagine.
What?
Wow.
What? Ayayayay.
Bana nakwambia that was the first day, after 1000 chats. That was the first day nili comment na ilikuwa tu ile laugh emoji. I gave up, bana.
Sasa wengine nikana dayari.
Sasa si wote
ni mafia.
Everyone was laughing. Kuna wale wali ignore, lakini mwenye ali comment ilikuwa tu kucheka tu chini.
Yeah, that's funny.
Hey, but yeah, that's funny. Yeah, wow.
Yeah.
It being a church group, unajua. You expect someone as in akwe.
Akwe a little bit lean.
Akwe.
The one.
Wow.
But unajua.
But all in all, that has been my week.
Tukona watu. Wow.
And then tukona watu.
You know, Kenya nilikamkurealize. We are keyboard warriors.
True, yeah.
Keyboard warriors.
Yeah, true.
Sini keyboard warriors.
But then, uliona kaa last week. A week or two. Jabara, anatext. Uu jama wa Facebook.
Zuckerberg.
Zuckerberg.
Akimambia angeze emoji ya
we. Bana Kenya don't give a fuck.
Yeah, you know, by the way, hii dunia hii Kenya yetu hii. But mimi by the way I've not even had any dreams of moving anywhere. Yeah. Mimi nasema anga tu niko tu sawa. Naona na blessing zangu ziko
economic times labda.
But you know economy ni kitu tu. I don't feel like there's anyone to turn in. Eh, but hawa watu ma campaign manze. Jana vya kuambia nikitoka nikiingia taa huko. Nani alikuwa anapitia hapa?
Nani?
Alikuwa anapitia Gedo, Ruto na mimi sijui. Bro, it took me 1 hour kutoka area code mpaka ndio nipite. Ndiyo nipite saa ati ndiyo naenda kushika hayo.
Ndiyo upite saa.
So nikipita by then nikaona ni ule msi. Anaitonga nani? This guy mwenye alikuwa impeached wa Kiambu. Alikuwa ni Waititu. Manza alikuwa natembea man. Aku hata na dinga.
Nikushue unaona wani. Uyo jamaa amekuwa penye, si unajua penye ya work. Uptown Kiplani. Bana nikienda lunch. Jamaa wangu wako hapo.
No jam, watu wana shughuli na yeye.
Hata hawana shughuli na yeye. Just
alone. Yeye aliisha. He just went completely from he was a governor.
Yeah.
From a whole governor ukakoe ni mzee wa kuingia tao Kalesa.
Manza Cartel mzee.
Macho ufala.
What was that? Lakini we are not here to talk about Brazil politics.
Siata politics
sana. Siata politics sama
yeye. Lakini man say man wanafaa ku at least wana organize. Hata kama ni kuweka rally, weke rally kando na road. Sasa wewe uko road wewe unaenda shughuli yako labda una timing. Manze
delivery kwanza.
Manze nini na nini? Manze nilikaa kwa traffic mpaka nauliza form. Alafu watu people were so sijui ni kazi ya tuna. Yaani wasewa walikuwa wamejaa road, yani they are even there. The person is not yet there. Barabara ishafu.
But that explains nini the rate of
unemployment. That's a very big issue.
That's a very big issue.
Yeah.
Lakini saa si hatuko hapa kwa address hizo. Si tunasema tu tunazitaja kama wananchi wa kawaida because we are here to keep it real. Hiyo ndio huko.
Unacheki. Bana jo.
So that has been our third episode and semeaje bro?
Si kwa tu sawa.
Kutusawa. Have a nice time. Penye tume request opinion yako. We audience. Hatu kujui.
Whoever is listening.
Throw in your opinions, comments, big ups. Pali tunafaa kuimprove. Lakini, at the end of the day, we don't care. We do us.
Bana.
It's us.
Sasa, kuna kitu tunapiga blanda. So where are they going to comment?
There
they are. Where are they going
that's
to send?
So stop before we set up your platform. I will be recording soon. I will be sending nini our audios or our podcast on Spotify. Yeah. Apo kuna platform ya kushare opinion zenyu.
Yeah.
Na comment.
Yeah.
Hopefully by the 4th episode tutakuwa tumesettle everything.
Actually by the 4th episode we should be on Spotify.
We should be on Spotify.
Yeah.
Like so, ama kwa Spotify hakuna ku like
see the subscription.
But
wacha kwanza tuingie.
Then tutaanza kuambia m like kauda jisikia.
So since we are recording on a Sunday, have a blessed week.
Manze
God bless.
Peace man.